MGM Records.
Msafi.com.
Baba Juma, hebu niletee maji kwanza ninywe maana na kiu. Asogea tuje kucheza muziki ya nyumbani. Sogea tunaufunga mwaka, tunaukaribisha mwaka mpya. Mikono juu 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 juu. Osandawa panaongea.
Oh yesa.
Tuwasa mwezo kwanza ngoma ngumu bado. Tuwaso mwezo pili ngoma ngumu bado. Tuwaso mwezo tatu ngoma ngumu bado. Tuwaso mwezo nne ngoma ngumu bado. Tuwaso mwezo tano ngoma ngumu bado. Tuwaso mwezo sita ngoma ngumu bado. Tuwaso mwezo wa saba ngoma ngumu bado. Tuwaso mwezo wa nane ngoma ngumu bado. Tuwaso mwezo wa tisa ngoma ngumu bado. Tuwaso mwezo wa kumi ngoma ngumu bado. Tuwaso kumi na moja napo bado. Tuwaso kumi na mbili na kubado.
Minaona mwaka kama unaisha. Fanya kono pungia mikono. 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 Fanya kono pungia mikono.
Bye bye mwaka tunakuaga tunafunga mwaka. 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 Notombea njia tukutane mwaka mwingine. Notombea shida tukutane mwaka mwingine. Notombea siki tukutane mwaka mwingine. Notombea tufe tukutane mwaka mwingine. Notombea njia tukutane mwaka mwingine. Notombea shida tukutane mwaka mwingine. Notombea siki tukutane mwaka mwingine. Notombea tufe tukutane mwaka mwingine.
Tukutane mwaka mwingine. Tukutane mwaka mwingine. Tukutane mwaka mwingine. Tukutane mwaka mwingine. Huu mwaka unaopita kuna watu walikuwa na madeni hawajalipa, wengine wamelipa. Huu mwaka unaopita tuliishi na faida, wengine wamekufa, mwisho tukazika. Huu mwaka unaopita kaniako kuna mjengo umedondoka, swataji walokufa. Mwaka unaopita kuna mchumba ulimpenda akaleta makusi, mwisho kamtupa. Mwaka unaopita ulipambana uliamini utakuwa bosi, ubosi ukakupita.
Bye bye mwaka tunakuaga tunafunga mwaka. 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 Notombea njia tukutane mwaka mwingine. Notombea shida tukutane mwaka mwingine. Notombea siki tukutane mwaka mwingine.
Msafi.com.
Sikufosi unipende unikatae, minipo kwa hapa. Mina fly, mina enjoy na funga mwaka. Awapende nishi duniani, mola kataka. Mina fly, mina enjoy na jabala hapa. Sikufosi unipende unikatae, minipo kwa hapa. Mina fly, mina enjoy na funga mwaka. Awapende nishi duniani, mola kataka. Mina fly, mina enjoy na jabala hapa.
Nature's up on it, 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 nature's up on it,
nature's up on it, nature's up on it, nature's up on it, nature's up on it, nature's up on it, nature's up on it, nature's up on it, nature's up on it, nature's up on it, nature's up on it, nature's up on it, nature's up on it, nature's up on it, nature's up on it, nature's up on it, nature's up on it, nature's up on it, nature's up on it, nature's up on it, nature's up on it, nature's up on it, nature's up on it, nature's up on it, nature's up on it, nature's up on it, nature's up on it, nature's up on it, nature's up on it, nature's up on it, nature's up on it, nature's up on it, nature's up on it, nature's up on it, nature's up on it, nature's up on it, nature's up on it, nature's up on it, nature's up on it, nature's up on it, nature's up on it, nature's up on it, nature's up on it, nature's up on it, nature's up on it, nature's up on it, nature's up on it, nature's up on it, nature's up on it, nature's up on it, nature's up on it, nature's up on it, nature's up on it, nature's up on it, nature's up